Bewashintshashintsho kwama sokisi wena nje ubengcolisa benihlezi ngxabano behlezi xolisa kwaseqaleni le ntibisolisa lama ncebakho ngizowapholisa noma uthe uwile ngiyazi ubuphosisa uthe uyakuthanda kodwa ubekukhohlisa ubehlezi kukhalisa wena ubumjabulisa nje buputha uthando lwakho akalibonanga noma belisinda akaliphathanga noma mhlawumbe ubenenkinga akakuthandanga bengimshayela ucinga akalibambanga Xola mnganami ngiyazi ukumthanda kepha kunini ekudlala umbaba kunini ekukhalisa umxolele kushaya impela ukumthanda kepha ubuzophambana
Xolisa inhliziyo yakho ngiyazi ubumthanda Xolisa inhliziyo yakho mnganami ngiyazi ubumthanda Xola, 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 xola mnganami, xola, 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 xola mnganami, ngiyazi ubumthanda,
xola mnganami, ngiyazi ubumthanda, kepha phela bese uhlezi ukhala, uhlezi umbamba namantombazana Izandla zakho bese sihlezi sibaba Dala ngilindile ukuthi uzomshiya nihluka Nebese nihlezi ngixabana ngqubuza Nangiyabona benizogcina ngokubulala Kodwa impela beningasozi niphilisane Bekhafulele kubiza ngamagama Beniphikisana beningahambiselani Benijikisana beniqophisana Bekungekho ngisho kwakusiza Noma kuba uhlalile bekusazofa Ngiyabona mina ubengasoza shitshe lo mfana Usitshela ukuthula ubambo lwakho kepha usimoshile isikhathi sakho kodwa phela lunjalo uthando mtshela ibuyise leyo nhlizinyana nathi for mahala nix maphala Xola mnganami akasale sesa
Xolisa inhliziyo yakho ngiyazi ubumthanda Xolisa inhliziyo yakho mnganami Ngiyazubumthanda Xola 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 mnganami Xola 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 mnganami Ngiyazubumthanda